Freak Nation. It's a 996, baby. The two boys in the building. Jump on.
Are you awesome?
This is awesome.
Nenga mafioso. Nenga mafioso. Nenga mafioso. Nenga mafioso.
Dada kwa najua kama nenga mafioso. Wambia bwana puwa mina kaba zede nyoso. Tena nyoko, international loco. Bila kampuni, asikia mna timu yenu dele mnacheze kapuni.
Fire! Chapo! Chapo!
God and bitch, rap like a keep. God and bitch, rap like a keep.
It's deeper than rap, but it's rap than deep. MCs on a shindo survive, cause I ain't that different. Upeo na maarifa, mpaka yudi mewa zidi. Wanapewa sana promo, like you wizard wana zidi. Young Pablo, kipenda asena wenga. Toa hits, double double, mpaka mfipo kupenga.
Bell, mada, mada, mena, mada, mada.
Watch out.
Tumeanza hustle took a long time. Wanasema good is good, najibu all the time. I'm a legend, kama
zebra.
Rangi nyingi, kama
zebra.
Mziki zangu, weze
zebra. Yeah.
Warizani ni daferi, sasa nimesuka. Bagali watengeneza, wamenigeuka. Wamenigeuka. Bagali watengeneza, wamenigeuka. Baga Kigoma choma migebuka. Uda we tu tubashuka. Lecho mwali kigego. Tisa sisa sisa neigu wa mitego. Futa vumbi kwenye keo kama wiper. Twende lesi baby, you know I'm a fighter. I'm a fighter. Tuwa lengi mbali baby kama sniper. Kama sniper. Tuwape yoto kama wapo kwenye cypher. Say what?
Acha kumari tambe. Uda wetu tuti kambe.
Wengi walikuwepo, sasa hivi wako wapi? Iwai bado nipo, wezi nitoa kwa chati.
Salamu wasani wa Tanzania. Najua fika uko mliko wote mnanisikia. Ukitaka ku maintain basi tulia. Acha kuparamia vitu sivyofikia. Sijejutia pepo promo kikukimbia. Wengine walikuja wakatamba kaja fifia. Ninakwambia sisahau ulipotokea. Focus kwa njia ambayo hele napelekea. Wezi potea, janja wingu mwisho fedhea. Wengine na mea, wengine paka wana bembea. Yes, I am.
Started this commercial shit. And still my come top on it.
Yes, the two boys in the building. Ukijona chikifanya raha sana bwana.
Free.